waa guddiyo nu aan dubbate obbolo guddiyo ijaaredheen duub mal bokke roob nu waaf wor isan obbolo timt eegiya inama obbolo timt sun takkadaat sunun induduune ineessinen kadhalaaf korma lamaan lamaan ka obbolo tim tuutu takka induduune lubbu durabe mal daant gal nu waaf wor isati iyo bines kullin obbolo kasa jige waa guddiyo galit galcheefi aminnen ol jeebite duniya kastateet nuhun mahala ijaare bineessaaf iyo shimpire waaqa sadaqa baas waa guddiyon abuud nuhuwa irra fuudhe aminnen lila gammade eegiyan qolki baase jeebite dad bisaanii naman balleessu yedhe alaama qolki isan uleessa maro ka samaa irri jedhu
hariyyoon keen barsiiskan kasa arratan mam guddiyo barsiiskana kanu isin barsiisa feen waan guddiyoon bina aadam waliin haasotte it dhaaba waanin aadamaaf hawwaa waliin haasotte waan dabre aminnee ilmaan aadamaaf hawwaa keeyniif abbel waliin haasotte iyyo barsiis dabrinne kas ak waanin nuhuwa waliin haasotte bisaan kun irra ittiin hadhageen dabre waanin hobolo sun qommidhaasa akkun fedhen calla ittime nuhun akkas midhaase maayyee daad ballicha waan aminnee nuhuwa waliin haasotte won jedheen maayyee tan jeebite qolkisirra fudhaadheen ak daannin bina aadam hin balleessin duniyaa kana.